We go. Allez-vous coucher avec moi. GNL, my man Ewa. Platinum Entertainment, baby. Washington the Wizard on the beats, taking over the streets this time. Ewa, blah.
Vida na bomona, vida na bocheza, yani vida na bokane. Kutaka. Vida na bomona, vida na bocheza, yani vida na bokane. Kutaka. Sha e bwana ni mfate. E bwana ni mfate. Tane bwana ni mfate. Yani ni vange. Ha 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 ha. Heya. Ha 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 ha. Heya. Ha 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 ha.
Hey chibobo, chiri munyumba. Hey chibobo, chiri munyumba. Jango chirabi. Lero club eringa menu abakazi yemere jengendo kulia ochimani jeneo sagara merembi nonya sekse ya yiruke visambi nine simbi lero ndi wakabi ninga chintu nonya kanambi obo ya gala drinki kwe sababu sabi obo ya gala mkwano gwe mpita baby olumalo kunwa shows za sambuka mana mwana ndegala mkulabe ngo huka hits zichuka klabe nyoka tude wakatu gwera masuka
vile nabo mwana vile nabo chezo yane vile nabo kane kuta Vida na bomona, vida na bocheza, yani vida na bokane. Kutaka. Sha e bwana ni mfate. E bwana ni mfate. Tane bwana ni mfate. Mwenye ni jipange. Ha 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 ha. Heya. Ha 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 ha. Heya. Ha 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 ha. Baby baby, hapa natamani ni kuhat ni kubebe. Kila ni kutazama na chizika daily. Kuna mwingine kaya ye mlani kama sufi figa soka lithi kwa mama ya pala napo nitazama puzi na kata ye nyewe Yama African queen never seen before Sweet is the ice cube bottle lipo nipo Tamka lasagna kuna ne kufike upo simpo una mamu mengi zuldi ya kotabia Vida na bomona vida na bocheza yane vida na bokane Kutaka Vida na bomona vida na bocheza yane vida na bokane Kutaka Sha e bwana ni mfate E bwana ni mfate
Kabina kaina shape ya baluni Top ya black, skati ya maruni Vili za mayengo ya kavamo saluni Skin ya brown, best legs in town Ono muwala nzangu bangalu hiru wa babuni And a patch together Panangira bumuwala nyenye za kumeza Abali mu front row,
asamulisa
Abali mu back row,
abamatisa
Anyenye sa,
abamusalisa
Katina bakabina tanse kala banga pizza
Vile nabo mwana, vile nabo cheza Yane vile nabo kane
Kuta
Vida na bomona, vida na bocheza, yani vida na bokane
Kutaka
Sha e bwana ni mfate
Mfate